waliwo mwami yansanga ntudde ku balaze wange gyensula nga nsuulisa omutwe n'ambuuza ekintawosoogonge kinkubye ennaku omusajja teyabeera mubi nannamusako nange ne mwanukula n'ambuuza bwe ndaba ensi eno konze gireka ensenyiza bumalirivu oye nti ebbula lya ssente liritunuza abantu ng'ababikire naye nga kozikuŋŋaanya ne zibeerawo ensobeero giwewula twayawukanya kimanyi nti nno ebbula lya nsimbi erimpesa ewese so nnabadde n'ekizibu ekinkulungula obwongo baana battu era kati kyendeeze be wabeerawo amagezi tukisalire naye omutu ekigungu obbya naye bwona oba okirabye ojja kunyiiga ze mmanyi okwawulamu ebidiba sizubula gyegina emirembe gye nnunda manya ekikyamu n'ekiisa ekirungi n'enjoola bwona otuga omugwambulago toba kantungu abaakulemye n'omuzimbi w'ennyumba toyo akisimawo ekusifu teba mu bwenyi bwa nnyumba awako waleetera okuwunya mirembe abato n'abakulu abakyala n'abaami nze basuddewo eggwanga okutuusa lwe mulinko wankyabagabula kikiwalumbe kyotukola okutulesa abatabata nnayawula nze ndowooza wandireze n'obatulesangawo nga bambi bakuze bw'obeera mazimu oganye mwe bazadde bannange tukole tuti kavula ebibi omunnange tokkiriza kulekawo na lwabiri ssebo ogula ennyama ewerako mukyala waafumba abaana bo balye bakwebaze nti munnaffe taata weebalotugulira akafumito balikomba endagala mugennyini nga wakafa envunyuzi kyakumeketa okkirize nti sikuba nsimbi wabula naye ate endagula byekakafu gino emiranga gy'owulira olumbe we lubeera lumaze okukuweta tegaba amaziga ga banno nti afudde obeera obalumye kukamala kuba kwoza ku munyezi gweko olufuufuufuufu batunule nga ziraba bawenje byolesa okukulidde waddeyo wabbali mbunyomero abaana babafaani amumanya mutuweye yeeyagaza atunuulira wadde nga babagaggafuge bali mu nsi eno bagoma ate kati ekibiituleka bato amabujje agatannayabula abeeyita abakungu bazibe babafudde embeera eyo gy'olaba nze bwe nnakitegedde ebintu weebiri n'eŋŋaana okutereka ennyama ngula nkumu ne tulyako nga bunnange bulaba gye buulidaagira nga ŋŋenze ekaganga nabwo bulibeera bulaba nti bwe yabangawo twawuuta amasavu abanga olumbe lubbi kati raba twayuya awava obuzibu buno be baana bakabi beŋŋambye teri ategeera byandaayo ne bwolirekawo ezaabu baliddira ettu lya zaabu ne bapakiramu empumbu ne babukwasa bubaaba ebyo eby'omugenzi bye yaleka abaakola ebyo byeŋŋambye ne bakungu bazirwa ogenda ensinjiweddego abakabi bannaffe kale mwefudde kyotosuubira kunno omulembe gwa bwamuleka ata abata batannayawula wadde sikigaana atuleekamu abasiru wenda mawogo okiwulira naye singa eriyo gw'otunuulira muleka lyawe yeenyumiriza abaleka emmayiro ne mmayiro agayumba wamu ne faamu zaagate abaana baabwe be bavuga ebyo ebigaali eyo bw'osisinkana ngerawo ennimba wakwe chichokola mkunya bibioti wevera ndaba nebulile kebinji unobo tebibwe ya kasa haba kungu bazibe ngambie unange beba bimisa befula babu kunganya uruno runa kuruzi kwa ulila beba we soka tuchitaro nyobu baba nini taka yalie kulila Nimujemu sinakinda Eranze nebali ndekera Unari kula nindi wana Nengule mahogole wagazi Yembala natezi nayala Unokusengwa yeganga Ganama irizo kaweza Kwa ulira kwenyumiza Chechitako joto naraba Olumaro kwa vyurumbe Uli umatunda wagabanyi Wataba kuruba gambie Ibie biafa kolumbe chitabwe nazika Woboje uisolo Zabiendo jae vivao kumarupa Notunulira maguje kukivaliba kwevi kutuyanya Zabange mbabulira ruatu ntuwendife vya mwebili babikomie Sisuvira yomu zira jisakwe nkakasali basensa njogite Ekumbali uru mango ndabako umunange njoko kumara Bine vira labie nkunganya kulivira mkisa nyoko vifuna Mpozi mkama angayambie kubana ngene maru kubakuza Kale nubwe mfangwa ni muzika Ebya mwebili babikumie Nzendi vachita muafudenga mnyuira tebanga yoku julira Mwe kumanga msonda wena kwelibe fungize bamekete Olukutaka kuzala weruba mfuna angechimi wali Mwesiba mungende mungume kubena kuheri beba tandisi Tondo butonde rio tuzi kana kanywe kwa gulaba Gali kulangizi ngumba jenzi yekese kurukusi mbaka basa Mwe mukumanya jogete bitono biti Biberele talamitima Mwa jukiza munewe Haba kungu bazivecha wa Kulio mwasi kana kweka Ebintu ebikalu n'ensimbi ng'ekyemulidde n'enkiraba kye kindeeta amasanyu mujje okwayuya ku luli bwe muli bamunzise naawe awulira bye njogera ne kuba bw'oti weesunga obubbi bwayaze Sata kemo wano kujisara Ngende njiye konu wana wange ubutoka lubu tana ya ula Ubenze subira Ubache chitutu yanya Ogere vita yambi Webira ya bananjagara Munu nyajeba kwesira Mpavula balizika Teri yo bintu bye kwese Pakiri ladalulu butu Ya bintu majeye change Ngeze basude wabanji Haba kungu basi mwengamba Ngeze basude wabanji Haba kungu basi mwengamba Nga mulibabi
Remember where you got it first. www.djericom.com